I Azea JN mwenyewe Haya na Jonta risasi tunalipuka baba kwenye digital base. Tukona kibambio maze producer Babsi
digital base music.
Moyoni nimeshindwa wangu wapi nitampata, moyoni nimeshindwa wangu wapi nitampata, matatizo
Mola tu, mkia toko.